guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee jubbaland ayaa shaaciyey waqtiga la qabanayo doorashada lix kursi oo ay sheegeen in axadda soo aadan ay bilaabanayaan, iyadoo magaalada kismaayo uu shalay gaaray guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal, kaasoo goobjoog ka noqon doona doorashada la filayo in dhowaan ay ka dhacdo magaalada kismaayo. warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda kismaayo uga soo warrama aadan maxamed salaad.
guddiga doorashooyinka jubbaland ee shaaciyey qabashada kuraasta baarlamaanka ee la doonayo dhowaantan in lagu qabtay magaalada kismaayo ayaa sheegay in ay dhowaan bilaabayaan wareegga labaad ee doorashada kuraasta baarlamaanka aqalka hoose, gaar ahaana lix ka mid ahay oo ay sheegeen in axadda soo aadan ay qaban doonaan. guddiga doorashooyinka jubbaland ayaa sidoo kale bilaabay diiwaangelinta ergooyinka kala duwan ee ka qayb qaadanaya doorashooyinka iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ee soo xulaya ergooyinkaasi. sidoo kale waxa ay guddiga doorashooyinku sheegeen in axadda soo aadan ay bilaabayaan doorashada kuraas ka mid ahay lix kursi oo ka mid a kuraasta baarlamaanka aqalka hoose, taa oo la filayo in axadda soo aadan ay bilaabaan si loo sii ambaqaado kuraasta kale ee baarlamaanka aqalka hoose oo jubbaland la filayo in laga soo doorto 43 kursi. Dr Siyaad Maxamed Mursal, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Jubbaland oo arrimahaasi ka hadlaya, ayaa sheegay xilli uu soo dhoweynayay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal oo soo gaaray shalay magaalada Kismaayo.
Annagu sharaf bay noo tahay inaan soo dhoweyno oo ay nagala qayb galaan bal baajkii labaad ama kuraastii qaybteedii labaad ee Jubbaland ay qabanayso haddii Ilaahay idmo, sida jadwalka aan horey ugu shaacidnay ee taariikhaysnayd. Waxaan rajaynaynaa insha allahu inaan wax badanna kasii shakaysan doono oo howlaha doorashooyinka la xiriira ah inta ay nala joogaan. Waxaan rajaynaynaa oo kale in bal ahwaalaadka iyo meesha wax marayaanna iyaguna warbixinteeda aan ka helno. Haddii ay noqonayaanna annaga oo meeshaan u soconay iyo meeshaan taagannahayd ay u caddahay inay insha allahu laabta.
Muuse Geela Yuusuf, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal, ayaa dhankiisa bogaadiyey sida ay u socdaan howlaha la xiriira arrimaha doorashooyinka ee ka soconaya magaalada Kismaayo, iyadoona horay lix kursi loo soo doortay.
safarkaygii koowaad weeye oo aanu sheekada ku mari doono insha allah Kismaayaan ka bilownay, waxaanu ujeedada safarkaygu ahaa inaan u kuurgalo xaaladda doorashada meesha ay marayso iyo in la dardar geliyo doorashada si ay waqtigii loogu talagalay oo loo ashteeyey ay u dhammaato. waxaan idinka mahadcelinaynaa inaad shaqo badan qabateen oo wejigii labaad u gudubteen oo xalay soo deyseen kuraasta qaarkood, horeyna aad u qabateen kuraas kaleeto aada u dhammayseen. waxaan rajaynayaa insha allahu inaan doorashadu ay si dhaqso ah waqtigii loogu talagalay ama waqti u dhow oo inay ku dhammaan doonto. waa idin mahad celinaynaa, kolley waa idinla joognaa inaan lixdaa kursi qabashadoodii ku daahfuro aan insha allahu aan idinku nimi oo idinla wadaagno xaaladaha duruufaha ku hareeraysan doorashada iyo waxyaabaha caqabadaha jira aan ogaano.
guddiyada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa habeenkii xalay ahaa waxay madaxtooyada Jubbaland kulamo kula qaateen madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, iyaguna ka wada hadlayay sidii loo sii dardargelin lahaa arrimaha doorashooyinka si bulshada Soomaaliyeed ay u rajo geliso loona baahan yahay in la dejiyo doorashooyinka. guddiga doorashooyinka Jubbaland ayaa la filayaa in ay bilaabaan diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka aqalka hoose ee ay dhowaanta shaaciyeen, iyadoona axadda soo aadan la filayo in Jubbaland wareegii labaad ee doorashooyinka baarlamaanka aqalka hoose ay ka bilowdaan. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.